9 months in my mother's womb, just to see.
Nabukidobu shiku ne filamba ume soni shifintu na fikosa na ebidia wakashi ififye na fiakosa na fichila pachisumino icho na kwata Ilo na ibukishe ifya lembwa na Paulo kuba Korinto muchipingo ina atile ifintunga fyakosa kumona bashima pepo na nguwa eoda Elo na ikele na washi mapepo No kubiwa fionse ifyone pitamu Bina wakutumene amashi wivanjevele Nshakata lela wa yawa Mutima vena watile
Kalami pepela Kalami fungila Pakalesa kami pale Kalami pepela
Lesajasuka Kwasha lashi mapepo Wakumikone kita Ifintunga fyashupa Teku ya kunganga Nangu kuikulika Teku leku kupipa Ifya upetwa kwata Fyabe fyapusana Ivambi ni vakemba Ivambi vakashimikila Vambi ni vatoka Ivambi vapulofita Ekulu lila Ipanshita ya kwalisa Washi mapepo Abo twa kwata Ibaba na maka Ya kufunye ngulu Okuposha amalwele Senda mafya yove Bela shi mapepo Ala kwa fwirisha
Kalami fungila sa Kalesa
strong.